maziwa. La 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 la. Mufaya.
Yeah. Zetu zomo izi. Yeah, ay. Fono look sharp, I'ma wake a mani.
Kumapusha ngini.
No sleep gang kwa jaya kwa mani.
Oza ngo kala ya.
Kunja kwa jaji kasage mani.
Utamanga tamanga.
Hold my way kukachia mani.
Agwere nao.
Aile, kodi mukpila nao highway. Kofo pampando highway. Tili mbalunzu highway.
Aile, kodi mukpila nao highway. Kofo pampando highway.
Bueno, Yanzusu, Lilongwe, Salima.
Babena zomba madawale.
250 mpaka na pompo.
Ndi 200 wajayoka ine.
Kagwereni kapaza.